Ibyo
ibisiyo
ndagukumbuye.
Ibisiyo
ndagukumbuye mwana.
Ibisiyo
yo.
Ibisiyo
ndagukumbuye sheri wanje.
So much.
Ndagukumbuye cyane pe.
I miss you so much.
Yo, umutima disi wanze. Njyewe ndagukumbuye cyane yo. Mungire nanone kurashoba sheri banyu kandi ariko ifurushiya nshuti zawe ziyibone. Kandi uka video kohereza umuntu ukumbuye. Yo, bye.